ndabasuhuje bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika kubadukurikira kuri radio zanyu kuri mudasobwa no kuri telefone zigendanwa mwese mbahaye ikaze mu kiganiro muri sanga kuri mikoro hano i Washington DC uyu munsi muri kumwe nanjye Etienne Karekezi turakomeza ibiganiro byacu ku mateka y'u Rwanda n'abanyarwanda nanone ni kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973 ibyayishamikiyeho inkurikizi zayo n'amasomo twakuramo mu byo twakunze kubasaba kuzirikana kenshi mu biganiro byacu byashize nuko amateka ahoraho kandi yagombye kutumurikira birushijeho nongere mbibutse ko kubahawe inshingano zo guhagararira abaturage no kubakorera kubahembwa imishahara ituruka mu misoro y'abaturage urukwego baba barimo rwose amateka azabaza byinshi namwe mbaye ikibazo byakumvikana bite ko haba hari umukozi wa leta waba ukorera igihugu umukuriye akaba yamuha mu nshingano ze kwica urubozo cyangwa se kwambura ubuzima umuturage basangiye igihugu aha ibibazo bizaba byinshi kandi ibisubizo bizaba bike mwese muri isanga ku Ijwi ry'Amerika kudusangiza ibyo munyuramo mu mibereho yanyu mu byo twifuza ko mwazasigarana ibiganiro bihumuje nuko amateka twanyuzemo atakomeza gutuma tubona ubuzima bwacu mu mpitagihe ni ngombwa ko ayo mateka yatubera urufunguzo rwatuma twubaka ubuzima bushya dutegura ejo hazaza kwaza dukomokaho kuri iyi ngingo mwese ababuze ababa bishwe mu bihe bitandukanye turabahojeje dukomeze ikiganiro cyacu uyu munsi na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza akomeze adufashe gushakisha ukuri kw'ayo mateka Veniste mikroni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi nongeye kubaha ikaze mwebwe mwese inshuti z'Ijwi ry'Amerika bimwe mu bibazo mwakomeje kwibaza kugeza ubu iyo havuzwe inkurikizi za kudeta mu Rwanda muri 1973 yakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Gilbert Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana n'ukumenya abantu bafashwe icyo baregwaga naho bafungiwe uko bishwe n'uwaba yarabishe cyangwa yarabigize mu ruhare kubyo bwa hafi naho baba barashyinguwe nibutse ko ibiganiro by'ikubitiro kuri ikudeta byibanze cyane ku byabaye ku matariki ya kane n'iya gatanu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1973 twagiye tugaruka ku bantu bagize uruhare rwa hafi cyane cyane abakiriho mu bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro by'igihugu twabajije kandi abandi bantu bari bafite imyanya ikomeye mu butegetsi icyo gihe ku buryo inzego bari bashinzwe arizo zari zishinzwe amadosiye y'abanyapolitiki bafunzwe icyo gihe ibyo twagiye dukomozaho mu biganiro kandi bikanga bikagenda bigaruka n'abasirikare n'abandi bakozi bo mu nzego zo hasi baba baragize uruhare rwa hasi mu ifungwa ibazwa n'izimizwa ry'abo banyapolitiki amakuru utugenda dukusanya atwere kako ku bantu bagera kuri 60 bafashwe abakorewe amadosiye bagera kuri 20 abo bakaba baraburanishijwe n'igikubita muri Kamena muri 74 igihe Perezida Kayibanda yaburanaga mu kubashakira ibisubizo mwibaza twitabaza abari bahari ibyabaye biba ni muri urwo rwego twashatse umwe mu bari bashinzwe gukora anketi no gushaka ibimenyetso byahamye icyaha cyangwa ibyaha abari batawe muri yombi hari hashize amezi 3 tumutegereje hano ku Ijwi ry'Amerika izina rye mwari murizi mutaramwumva ni Commandant François burasa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'itatu yari Lieutenant afite inyenyeri ebyiri yari komiseri muri polisi y'igihugu yasheshwe ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu muri mirongo irindwi n'itatu ahita yinjira mu ngabo z'igihugu nyuma y'itariki ya mbere nyakanga mirongo irindwi n'itatu hamwe na kapiteni Garikani Nyamwasa wari jedwe muri eta majoro na kapiteni David Mutabazi wari komanda wungirije ushinzwe kubakisha ibigo bya gisirikare n'abapolisi yashyizwe mu kanama kakoza nketi kubafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya gatanu nyakanga muri mirongo irindwi n'itatu kuri twe turibwira no kuri mwe mwakurikiranye ibiganiro uko byagiye bitangazwa komanda Burasa azi igihe kuko yari amaze iminsi izina rye rikirwa mu majwi mwarabyumvise mu cyumweru gishize avugwa mu bashobora kuba barabonye bwa nyuma kapitaine Dominique niyo yita umwe mu bari baduhaye ubuhamya yari yatangaje ko yaba yariciwe ku gikongoro ni mu karere ka Nyamagabe kubu kapitaine niyo yita ari mu baba barafashwe mu ijoro ryo kuyakanira ikiri ya gatanu nyakanga yari amaze kwimurirwa i Kigali avuye mu kigo cy'ibyumba azanywe no gushinga umutekano wa perezida Kayibanda komanda François Burasa mbahaye ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze namwe kuntumirira ku ijwi ry'Amerika kubera ko nari maze iminsi mbyifuza ngira ngo tuganire ku makuru maze iminsi numva
murakoze cyane dukunda abaza ku ijwi ry'Amerika kugira ngo baganire n'inshuti zacu ibyakuzweho ku rupfu rwa kapitaine Dominique niyo yita bifite ishingiro
byanzwe ku rupfu rwa kapitaine niyo yita ntabwo bifite ishingiro ntabwo bifite ishingiro kubera ko ntazi uwabivuze aho yabikuye uva ku gikongoro aho hantu muvuga n'ubu ngubu ntabwo mpazi
ku gikongoro mu Rwanda ntabwo uhazi
ku gikongoro kumuri prefekture ndahazi ariko kuba nge narigeze ngerayo kuri prefekture
mu kigo cya gisirikare
kugeza kuri uyu munota sinzi naho giherereye kuri gikongoro narahageze mu muhanda mu ibarabara ry'icyangugu cyangwa se njya gusura abantu mu byayi ariko kugira ngo nkubwire naho prefekture iri ntabwo hazi
umuntu w'umusirikare
kuri uyu munota kubwira hari za prefekture zimwe kuko zo mu Rwanda zariho ariko ntigeze ngerayo ndi mu kazi ibyo byo nanjye nigeze kubyumva hari umuntu urimo kubivuga bitwa n'inkuru nibwo bwa mbere rwose ntabwo mpazi
none se nimba ku gikongoro utarahageze ukaba utahazi birumvikana ntawabiguhora ariko se mu bantu wabajije muri interrogatoire wakoraga uri kumwe nabo bamutabazi wigeze ubonamo kapiteni niyo yita
umva ahantu twakoreye interrogatoire ni ku Gisenyi niho nzi twakoreye interrogatoire ndi kumwe na Nyamwasa na Mutabazi undi wa gatatu ari njyewe nari mutoya muri abo bantu njyewe nakoraga akazi ku sekretariya ya komisiyo d'ankete kubera iki bashinze sekretariya ya komisiyo d'ankete ni uko njye nari nsanzwe mbere ndi umupolisi ari ibyo nigiye kugira ngo nunganire abo bandi mu byo kwandika za prosiverbo guklasifiya no kohereza n'uko bohereza amadosiye kwa prokireri niyo rero nakoze uretse aho ngaho rero twakoreye interrogatoire nta handi hantu nzi twagiye dukorera ako kazi twari dushinzwe tugatangiye kugeza tukarangiza muri mirongo irindwi na kane naho rero uwo muntu witwa niyo yita nshobora kukubwira ko personnellement ntamuzi kubera ko njyewe nabaye umupolisi muri Kigali ndi umusore ndi sous-commissaire urumva rero paduhi yo misiyo ya komisiyo d'enquête twihawe na comité pour la paix internationale kuni nyuma ya kudeta directement twihawe turi batatu wari kutumuri
Nyamwasa
Nyamwasa wari jede muri eta major mutabazi ntabwo nari muzi bari bwo gabeto ubwo dutangira akazi dutyo tukarangiza dutyo muri 74 tabindi nzi
uwabahaya akazi ko kujya gukora interrogatoire ninde ni Kavaruganda ni Bizinde ni President Habyarimana ni Serubuga ninde wabasabye kujya gukora izo interrogatoire
umbabarire kubera ko ntibuka amatariki neza
ndabyumva
ariko nyuma ya kudeta njyewe baje kunjumaho ko nitaba kuri presidence aho kuri presidence mahurira n'abo bagabo bandi babiri
umutabazi na Nyamwasa
tujya muri presidence ariko mu biro byahoze ari bya Sûreté Nationale haza Colonel Kanyarengwe yoherejwe mu na comité pour la paix internationale atubwira ko baduhaye misiyo yo kwihuta kugira ngo dutangire hakiri kare kugira ngo dutangire zitasiba dutangire akazi ko gushaka Desire Madankete icyo gihe procureri yaratabanome na directeur de la sûreté yaratabanome do mutwari mu biro Kanyarengwe yari yarahoze na directeur de la sûreté nationale turamubaza tuteze turahera hehe noneho yihutira kujya gushaka amadokima aho yarazi bayashyiraga bayabikaga asanga utubati twose turimo ubusa kandi turafunguye aratubwira ati rero aya madosiye uko mbibona yarateruwe ntabwo yabuze mugerageze gushakisha hanaha naha tubwira mu magambo make atubwira ko nawe asubiye muri comité pour la paix internationale ko ibyo bazajya batubonera za information naho dushobora gushakishiriza twagenda tukakusanya les documents mu gifaransa nakwita element de preuve sinzi uko nabyita mu kinyarwanda
ibimenyetso
ubwo rero twahise dutangira ku kazi yari yaduhaye orientation twihutira kujya muri presidence mu biro bitandukanye tuhasanga amadokima amwe ya manuscrit n'ibiki tukayakusanya twihutira kujya kwa president de la republique aho yari atuye yari afite biro prive iyo biro prive perezida Kayibanda yayigiriraga urufunguzo rwe rwenyine ngo hari umuntu w'umusekeretari wakoragamo isuku ariko amuhagarikiye aho rero niho twakuye amadokima menshi twagendeyeho dukora za kete
ayo madokima yari niki rero
rero kugira ngo byibuke
gerageza kwibuka kubera ko kugira ngo utangire ukora nkete
kugira amadokima abiri très important harimo SOS alerte mon général iyo dokima niyo ya déclenché coup d'état harimo ibaruwa ya Kanana Minagawa ngo wari yari perezida wa kuru daperi mu Ruhengeri iyo baruwa yari nk'amapaja nyine ntabwo ikibuka ubwo rero harimo n'andi madokima ntari ntakibuka yerekeye za mutansiyon ya za ba ofisiye superiyeri ndetse n'abandi bagombaga gukurikiraho ntabwo ngibyibuka neza ariko harimo ibi byinshi
icyo nje kukubaza nuko yugiye gukora nkete cyane cyane nkawe wize imirimo ya gipolisi nuko ubushaka ibimenyetso byo kugira ngo umuntu ahamwe n'icyaha cyangwa se agihanagurweho hagomba kuba hari icyaha cyakozwe kugira ngo umuntu akora nkete mwebwe mwakoraga nkete hakozwe ikihe cyaha ni ikihe cyaha mwashakiraga ibimenyetso
icyaha ibyo bari badusobanuriye twumva gushakira Desire Madopreve n'amadokima ajyanye n'ibintu byabanjirije kudeta ibintu rero byabanjirije kudeta ni byinshi hari imidugararo yabaye mu gihugu muri 1973 birakomeza biza kugera mu kwezi kwa gatanu hari imidugararo yabaye mu ngabo cyane cyane muri Kankanyumba
hari abavugaga ko hari abasore yari basore b'abasirikare bashaka gukora kudeta cyangwa se bashatse kuburiza mu kudeta
uko njyewe mbizi ntabwo ari uko ngo
byagenze bite
ntabwo nzi uko byagenze ariko siko byitwaga kuko ngo hari ibintu byari byabaye I Kanombe à la date du 19 mai 73 bivugwa ko abasirikari bari bacitse mu bice bibiri le sud et le nord bikavugwa ko abo muri sud baba barabyutse abo muri nord bikavuga ko abo bo muri sud hari gahunda bari bafite yo kuba bakora kudeta ku nord ubwo rero byaje gupfa uko byapfuye ndumva abategaga ingabo babizi uyo komandoma yari ibishinzwe iyo yisubiyeho
bize kumvikana neza kugira ngo abatwumva nonese wakora kudeta contre l'honneur l'honneur ntabwo ari ifite ubutegetsi kudeta ni ukuvanaho ubutegetsi buriho ukoresheje ingufu za gisirikare abo basirikare bari gukuraho ubuhe butegetsi bwo muri nord ko nord nta butegetsi yari ifite ubutegetsi bwari mu nduga
ntabwo yari kudeta militaire yo gukuraho ubutegetsi bwariho
kwari kwigaranzura abategetsi bakuru
bagize le commandement y'igisirikare
birumvikanye noneho
kuko iyo babyitaga kudeta gutyo du sud contre le nord ariko dans le cadre militaire gusa ntabwo makuru nayikoraho
reka noneho dusubire ku Gisenyi ubwo rero babashyize muri mu itsinda ririmo Mutabazi ririmo Nyamwasa mugiye ku Gisenyi mutangiye interrogatoire tubwire abantu ba mbere mwabajije ni bande mwababajije iki babashubije iki
umva ntabwo nashobora kumenya ngo twatangiriye hehe twagize dute ngiye kukubwira uko byagenze ibyo tumaze gukusanya amadokima ashobora kudufasha gukora nkete baduhaye liste y'abantu ngo bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyiriwa gatanu Nyakanga iyo liste sinibuka abantu bariho ariko bari barenze 18 abo ngabo nibo bari mu Ruhengeri afete tugenda tugiye gukorera interrogatoire mu Ruhengeri tugezeyo tubanza kujya kureba kwa abo bantu uko bahari
mu kanya wavuze yuko mwagiye muri presidence mu president Habyarimana ntabwo mwabonanye muri presidence mwabonanye na Kanyarengwe gusa
waje kuduha misiyo ni Kanyarengwe wari ukurikiye wari uwa kabiri kuri president Habyarimana muri comité pour la paix internationale instruction yaduhaye nizo bari bamutumye
nizo president Habyarimana yari amutumye
nizo yari amutumye
reka niho dukomeze giye mugiye mu Ruhengeri gukora nkeke abantu 18
tugiye kureba abanyururu tugezemo usanga bameze nabi ubuzima buhagaze nabi cyane
kubera kutarya cyangwa kubakubiswe
uko twabibonye mu Ruhengeri harakonje abo bantu bari basanzwe ari abakadre politiki n'abafunksiyoneri bahuye n'imbeho yo mu Ruhengeri batamenyereye kandi ibyo kuryamira bidahagije kugira ngo bikuringe imbeho yo kwisima bahunga n'icyo nakwita stress twabivuga mu kimu kinyarwanda
ni ihungabana
urabona nyine iby'intambara ngira ngo twese twabiciyemo nizo za kudeta burya zigira isano bituma abantu bahungabana dusanga nta muganga bafite dusanga ibiryo kurya ntabwo bihagije dusanga rero tudashobora gukora akazi uko bari bameze twasubiye i Kigali shefu d'ekipe turicara turabisuzuma dusanga tudashobora gukora akazi nk'abantu badafite ubuzima
muri make bari intere
Komanda Burasa ngiye kugusaba ikintu kitagoye igitekerezo kandi witusubiza ndifuza gutumira hano ku ijwi ry'Amerika Madame niyo yita Asteria ndetse na Polinaire Bikorimana nkabahamagara bakazana ku ijwi ry'Amerika bakagira icyo bakubaza Madame niyo yita washakanye na Kapiteni niyo yita na Bikorimana kubera ibyo yavuze ku cyumweru gishize mbahamagare muganire urabyiteguye
mbahamagare tuganire rwose ndabyiteguye
Washington ijwi rya Amerika
nkuko nabibabwiraga mu kanya akanama kari gashinzwe gukora nkete kari kagizwe n'abantu batatu abo bari kapiteni Garikani Nyamwasa ni nawe wakayoboraga kapiteni David Mutabazi na lieutenant François Burasa wari umwanditsi mu bantu 18 babajijwe mu ikubitiro kandi benshi bari bahuriye ku kuba barafashwe mu ijoro ryo ku ya kane rishyiriye gatanu z'ukwa karindwi 2023 harimo na kapiteni niyo yita Dominique utaragarutse iwe kuva yahamagarwa muri eta major mu ijoro rya kudeta n'umuntu na n'ubu tutaramenye izina kuko yahamaganye benshi ngo bitabe muri eta major cyangwa se kwa ministre Kanaka ntibagaruka gusa ariko mwabyumvise ko François Burasa avuga ko atigeze agera ku gikongoro k'abantu bose yabahatiye ibibazo ku Gisenyi no mu Ruhengeri avuga rero ko ati ibuka abaza Kapiteni Dominique niyo yita amaze kumva ikiganiro cyo ku cyumweru Madame niyo yita yari yambwiye ko agiye gutangira ikiriyo ko amenya aho umugabo we yaguye maze kumva ibyo Komanda Burasa ambwira nifuje guhamagara Madame niyo yita ngo mbandwe habona mumuhe amibarize ikimuri ku mutima Allô?
Allô?
Oui, madame, niyo yita makuru yanyu?
Makuru ni meza.
Ni Venise hano ku ijwi rya Amerika.
Yego, yego.
Nagira ngo nkubwire ko ndi kumwe na François Burasa kuri telefone.
Burasa.
Ndi kumwe na Burasa kuri telefone arimo arakumva nagira ngo umwibarize ibibazo ntibikugore nyihanganire ibyo Apollinaire yavuze. Ku mugabo wawe nagira ngo Burasa ubimwibarize hano bwana Burasa uramwumva nawe
ndiho ndamwumva
madame nguwo François Burasa akenshi na kenshi murantuma ariko uyu munsi mwibarize
murakoze bwana munyamakuru Venice kandi nshimiye na François Burasa kuba yemeye ko tuvugana mu kubyerekeye umugabo wanjye niyo yita Dominique twumvise umuntu watanze ubuhamya avuga ko waba uri umwe mu bise umugabo wanjye niyo yita Dominique wowe ubivugaho iki
urakoze madamu kumbaza icyo kibazo kandi nanjye narabyumvise ibintu byavuzwe na Polinaire
yego
nkubwije ukuri na Venuste nari twari twamaze kubivuganaho umugabo wawe mu byerekeye mu gisirikari yarandutaga yari mukuru nari umujene w'umupolisi nakoze i Kigali nta handi nari nze mva no muri Arume muri 82 gukora i Kigali nk'uko namusobanuriye njyewe nabaye membre wa komisiyo d'enquête Nyamwasa ari udukuriye akurikiwe n'undi witwaga Mutabazi abo bari abantu bo muri garde nationale nanjye ndi umupolisi na sura secrétaire y'iyo komisiyo d'enquête namusobanuriye ko hari abantu koko twakoreye za interrogatoire bari bafashwe mu ijoro ry'uwa kane rishyirwa gatanu Nyakanga ariko umugabo wawe kapiteni niyo yita ntabwo twari tuziranye pe
ntabwo twari tuziranye komeza ndaza kongera nkubaze
ntabwo twari tuziranye nari muzi mu izina gusa icyo gihe nanjye na ntabwo nari mukuru nari mfite imyaka 26 nari isuku mise ibyo uriya mugabo Apolinaire yavuze ndagira ngo imbere y'Imana n'abantu tubwire ko ari ibihimbano ari ibinyoma byambaye ubusa njyewe ndagira ngo nkubwire ko kugeza ubu aho avuga ku Gikongoro ntahari naba narageze muri prefecture ya Gikongoro kera ni wenda ndi ku muhanda ngikiyangu cyangwa se ko nigeze no kugera mu Kitabi ariko njya ku Gikongoro muri iyo myaka yakurikiye kubetna cyangwa se nkajya gukorera n'akazi kiriya ni ikinyoma madamu ndakwihanganishije imbere y'Imana n'abantu bikora Imana yarabeshye ni nacyo cyatumye ntekereza ko ngomba kumurega noneho muri urwo rubanza mwese mukazarukurikira akavuga uko ibyo bintu abizi kuko niba yarabivuzeho cyangwa se niba hari ahandi yabikuye naho ubundi madamu ushyira umutima hamwe narabyumvise numva ko hari inshamugongo kuri wowe no kuri njye ariko ndagira ngo nkwizeze ko narangije akazi ko kubaza abantu hamwe n'abagenzi banjye muri 74 ibyabaye nyuma ya 74 kubanyururu ni ibintu nanjye namenye nyuma ariko ntabyo nakozeho nibyo ngibyo mbikubwira
none se kuri izo za nkete wumva wakoze niyo yitari iyo wamukozeho
minisitiri yabimbajije
musubize rwose kora nk'aho mwiganirira mu bwanyu
nanjye mbwira ibyanjye
nta lisite mfite mu mutwe y'abantu twabajije muri icyo gihe na lisite twari dufite bari baduhaye ntabwo binze mu mutwe byo kuba narahuye na niyo yita ntabinza mu mutwe
umuntu witwa Nyandagara waba umuzi w'umuntu wenda waba yarakoze mu gisirikare nta iryo zina ntacyo rikubwira
oya
ntacyo rikubwira bari rwaye defense nta kintu muziho ntabwo muzi
nzabarirwa ndamuzi ndamuzi kuko twinjiriye rimwe muri ecole d'officier mbere y'uko twebwe duhitamo kujya mu gipolisi ni ukuvuga ko turabo muri promosi nyimwe ya 8 ya garde nationale nta kindi nzi kuri nzabariro
nta kindi uzi ntabwo mwigeze muhura muri mu kazi haba ku Gikongoro cyangwa se haba ku Gisenyi aho wakoreraga
oya ntayo mu kazi ntabwo nigeze nkorana na nzabariro
none ubu uretse uyu mudamu wa niyo yita murimo muvugana hari n'abandi benshi bapakazi bafatiye ku byavuzwe baravuga ati uwo kapiteni Burasa turamushaka kugira ngo adusobanurire niyo mpamvu ngize Imana madamu kamwemeye kuza madamu niyo yita akaba yemeye kuza kugira ngo nawe ukemera kumuvugisha nawe akemera kugira ngo muganire muri kano kanya abo bandi bose batari hano Gana Burasa abo bandi bose batari hano urababwira iki bibumbire hamwe ugira icyo ubabwira bacyumve kugira ngo ejo mutazahurira mu nzira bakagutera amagi
njyewe icyo nababwira nuko umuntu waba afite ikibazo icyo ari cyo cyose niwe ashobora kumbaza nkamubwira kuko nta kindi nakoze uretse kuba nari muri gurupe y'abantu batatu bakoze sebukuruti nta muntu wigeze yitaba Imana turiho tumubaza ntawenzi nta muntu wigeze udukorera iyicarubozo kubera kuko twari batatu ntabwo twari tuziranye batudezinye gutyo turangiza akazi gutyo nta muntu uzi twaba twaragiriye nabi ibindi niba hari umutekereza ko hari umuntu we nabanarahuye nawe nkaba ntabimbiye Venusti aho ngaho bazamba bande nta muntu nigeze ngirira nabi
abo mwakoranaga abandi babiri ni bande
ni Mutabazi David na Garikani Nyamwasa niwe yatangiriyeho
ubwo rero undi yari procureur general wa dukoreshaga nta bandi bantu twigeze dukorana nabo
Madam niyo gitahari ikindi kibazo wumva ushaka kumubaza nta ugomba kuniganwa ijambo hano ku ijwi ry'Amerika niba ari kibazo ushaka kubaza ukimubaze imbere yuko dusezera
none se niba avuga ko ba yafatanyaga n'abari yabandi bari mu kintu cyo gukora ngo niba ari iperereza sinzi ko yabivuze abo bantu bacu niba barakoze amaperereza bavugaga ko babafungiye iki bazize iki
mu by'ukuri aba muri rusange ntabwo nshobora kwibuka ngo buri muntu yari arezwe ikidikiri ariko muri rusange ku byerekeye nk'abasirikare ni kwari ugucamo ingabo mo kabiri bakazigira ngo hari abo mu majyepfo no mu majyaruguru bagashaka kuzigonganisha nicyo cyari rusange kubantu bari mu gisirikare nicyerekeye gucamo ingabo mo kabiri
none se niba mwarakoze izo za nkete mugomba no kuba mwaramenye ko bagiye bicwa bishwe ntabwo mwamenye aho bagiye babajugunya
umva madamu rwose nkubwije ukuri twarangije izo za interoga twari twakoze twazirangije muri 74 muri 74 buri muntu yasubiye mu kazi ke kuko icyo twari dushinzwe twari twakirangije amadosiye yashyikirijwe procureur muri ako kazi buri muntu yakoraga ntabwo njyewe bongeye kumpamagara muri 85 bambanje ibyo n'abanzi ku rupfu rwabo banyuru nasobanuye Venusi ko natumijwe muri sirete muri perezidansi de la repubulika mbasobanurira ko nta makuru nta informasiyo nigeze numva ku rupfu rwabo bantu
none se ubyumva ute ko niba uvuga ngo Apollinaire ni ibintu ahimba avuga yuko waba uri umwe mu bagiye batwicira abantu rimwe ku mugabo wanjye n'abandi bakeya biciwe nk'aho igikongo bikavugwa n'abantu barenze 3-4 icyo gihe ubivuga ute ko bahuza kandi batari hamwe
madamu nakubwiye ko njyewe ndi mu gutekereza kuzarega bikora imana noneho ibyo bintu bikaba bigasubirizwa mu rukiko kubera ko ku gikongoro kugeza ubu aho bavuga simpasi ntaho nigeze njya gukorera y'akazi nta muntu wigeze ambona ku gikongoro ngiye kwica abantu sinigeze mba mu gisirikare ku gikongoro sinigeze mba mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ku gikongoro
nongere ngo ushimire Bwana Burasa kuba wemeye gufata kandi ukanya kugira ngo tuganire ariko nzi ko kino gihe ubu madamu niyo yitavuga ati Burasa uramuntwaye madamu niyo yita simugutware niba hari ikintu ushaka kukimubaza kimubaza
niba yemera yuko n'igihe cyose umuntu yaje amuhamagara akamubaza nta kibazo rwose ahubwo nawe agize neza kuba yemera iyo esanse y'ibitekerezo
zihamagarwa n'umuntu nyir'ubwite atari abantu badahuye n'icyo kibazo
nongere mbashimire mwese mpereye kuri wowe mubyeyi madamu niyo yitabwe yemeye kuza muri uyu mugoroba ndagushimiye cyane
nimwe mukwiye gushimirwa kuko mukomeza kudushakashakira nubwo ntabwo narinzi nomero ze sinarinzi ko ndetse kuba muduhuje nibyo byo gushimirwa
murakoze cyane nimuzishaka muzambwire nzibahe kugira ngo abantu bose batazamuhamagarira rimwe bakaba bamuhungabanya bitari ngombwa
ntabwo dukeneye ibintu byo guhungabanya dukeneye gusa kubwizanya ukuri yabazi natwe tukamubwira ikituvuna ku mutima akadusubiza uko abyumva asigaye nta bintu byo gutraumatiza umuntu na ibyo ngibyo ntabwo birimo
urakoze cyane nonge nawe ngushimire Bwana François Burasa wemeye kutubwiza ukuri kwawe uko kuri niko dushaka hano ku ijwi rya Amerika ko abantu bagira ubutwari nk'ubwo wagize bagatinyuka bakavuga ibintu uko byabaye babivuye muzi ntacyo bakiye ku ruhande ndagushimiye cyane
Bwana Venuste nange ndagushimiye cyane kuri icyo kibazo kuko cyari kindemereye kuva aho Parigi yavugiye biri na bintu naho ubundi ariko urumpunda sinoga ndacyashaka kumureka
ariko icyo nakwijeje nk'uko hano tubyifuza hano ku ijwi rya Amerika ni ukuba abahuza b'ineza nzagerageza kuguhuza nawe kugira ngo mubiganire ndetse n'ibyo muganira abumva ijwi rya Amerika babyumve bumve ikiganiro cyawe na Polinaire kugira ibyo bizatuma amateka agenda yubaka kandi anyuze mu nzira nziza zo bintu bikavugirwa ku karubanda kugira ngo bimenyekane ejo amateka tuzagenderaho azabara amateka yuzuye ukuri n'urukundo mu Banyarwanda
ugize neza cyane rwose ndagushize
urakoze cyane
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize nanone mwumvise Apollinaire Bikorimana wa Lyatna muri 73 yabaga mu kigo cya gisirikare cy'i Kanombe aho yari ashinzwe kwigisha siporo yatubwiye ibyo yumvaga kwazi kuyicwa rya Capitaine Dominique Niyoyita tubabwira kenshi ko kugira ngo twandike amateka azira makemwa dukeneye abatubwira ibyo babonye cyangwa se ibyo bumvise bya hafi bitari amagambo gusa kuko mu Kinyarwanda hari abayikundaho ukuri twe gutangaza ibyo abantu bihagarariyeho nizo nkingi z'ingenzi ku mateka ibyo mutubwira turabishungura ibyinshi ni ibitegereza ntibisohoke igihe cyose tutarabibonera gihamya niyo mpamvu kubyerekeye ibyo Apollinaire Bikorimana yavuze kuri Komanda Burasa nifuje kubahuza kugira ngo bivuganire mwebwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika mubiyumvira Bwana Burasa ndagushuhuje
mukomere cyane
Bwana Bikorimana nawe ndagushuhuje ndabashimiye mwembi kuba muje ku ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire mbere yuko dutangira nagira ngo musuhuzanye muraziranye mwabanye mu gisirikare mubanze muhani kaze
kuko twongera kuvugana uko hashize igihe nk'imyaka 40 n'ajwi ryawe ntaranakubona komera Imana ishimwe
komera bikora Imana nibyo koko hashize imyaka myinshi kubanza duhuye tutamenyana
ni byiza iyo myaka yose ishize mutabonana ijwi rya Amerika ryishimiye kuba rishoboye kubahuza muri kano kanya kugira ngo muganire impamvu nagutumiye wowe Burasa nuko umaze iminsi uvuga mu biganiro ariko cyane cyane mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize Bikorimana yakugarutseho ibyo avuga byabereye ku Gikongoro bwana Bikorimana niyo mpamvu nagutumiye kugira ngo wongere ubisubiremo uyu Burasa akumva kugira ngo tubiganireho n'abagira cyagusubiza ku cyumweru watubwiraga yuko uzi neza ko Burasa ashobora kuba yagize uruhare mu iyicwa rya Capitaine Dominique Niyoyita ungira ubyibutsa bumva ijwi rya Amerika
urakoze cyane ntaranafungwa ivyo nari narabimenye yuko Capitaine Niyoyita n'abandi nka kubashumbusha ubugizi butegeka cye sosiyali babakoneye umuntu uza mu biro bya zabarirwa mu bakonye byari biyobowe na Mutabazi na Burasa ariko nazabarirwa ahari
nagira ngo utubwire ibimenyetso ufite bikugaragariza ko Burasa yagize uruhare muri ubwo bwicanyi narahari hano arimo arakumva ari uguhita gusubiza
mugisirikare nawe narabimubajije arabimbwira ari umyandagari icyo giye yari secretary wa Nzabarirwa nawe dahiri numvise mu kiganiro cy'ubushize yaravuze nawe mwamubaza hari nabandi kamere mu bashobora kubona kabara ba sous-officier bari muri munsi icyo giye babivuga
burasa urabivuga wiki
ndayindifuje kubanza bikora imana ibyo bintu by'ubwicanyi ku gikongoro byabaye mu buhe mwaka none se urashaka kunshinja nk'uwabihagazeho cyangwa se ubifitiye gihamya
urabizi wabaye na komiseri gihamya se iyo ugeze mu rukiko ntuzi ko ari abagabo bahamya baba barabivuze abakiriho nkakubwira nabo ngaho umuntu akazabahamagaza icyo gihe noneho bakavuga bati ibyo bikora imana yavuze ko nibyo byarabaye
noneho ndumva tutabikindaho reka nzabijyane mu rukiko ukuri niho kuzamenyekanira
ariko burasa nagira ngo nkubaze iyo umuntu yihanukiriye akavuga yuko yakubonye mukanya avuze uwo witwa Myandagara ni Eliya Myandagara wari umunyamabanga ndetse ashinzwe n'icungamutungo mu kigo cya gisirikare we avuga ko yakubonye wowe na Mutabazi David mwinjira mu biro bya Ile-de-France Nzabarirwa mukaba ariho mwabarije Dominique niyo yita icyo kintu yongeye gusubiramo uyu bikora imana urakibuka urakizi wigeze ubaza uwo muntu mu gihe mwakoraga nkete
Venusti komisiyo d'enquête yabayeho narindimo yakoze akazi kayo kuva muri 2023 kugeza irangiza akazi muri 2024 izo zankete zose twazikoreye ahantu hamwe uretse izo nakubwira zabereye mu Ruhengeri ngira ngo ni ebyiri ariko duherekeje procureri Kavaruganda n'indi imwe yabereye muri komine Cyeru muri za referi nta handi mu Rwanda twigeze tujya gukorera ankete
kugira ngo abumva ijwi ry'Amerika babyumve neza iya nkete yabereye Rwerere ni igihe Perezida Kayibanda yabazwaga hari David Mutabazi hari kandi na Burasa ndetse na procureur Kavaruganda iya kabiri ni igihe Minisitiri Augustin Munyaneza wari ushinzwe ububanyi n'amahanga nawe yabarizwaga muri hoteli Muhabura abazwa na Kavaruganda na David Mutabazi na François Burasa ashobora kuba hari n'undi nyibuka uwa gatatu yo ntabwo nyibuka neza
mu Ruhengeri hari indi procureur hari undi muntu yabajije witwaga Kanani wahoze ari perezida wa kuru ndateri mu Ruhengeri
urakoze
aho ngaho nawe yamubarije aho ngaho kuri hoteli Muhabura bitewe n'uko Kanani yashakaga yashinjaga uwahoza mukuriye mu byerekeye ubuyobozi bw'ubucamanza ngira ngo mu Rwanda witwaga Horukomeye yamwitakanaga avuga ko ibyo yanditse ari imwe wabimufashijemo avuga ko wakize amashuri menshi yatumaga ashobora kwandika ibyo bintu yanditse kuri Habyarimana n'abakiga ko ari uwo wamuzaniye icyo gitekerezo kuko niwe wari ziranye na Habyarimana kandi akora i Kigali aho ngaho rero procureri Kavaruganda yasubiye muri iyo dosiye yose batumaho naho Rukomeye nawe yari ahari bagatana n'abandi bagabo bavuga ko Rukomeye aza mu Ruhengeri aho ngaho rero habereye izo batware ebyiri za procureri nizo nibuka aho ngaho izindi zabereye ku Gisenyi mu Rwanda nta handi komisiyo d'enquête yigeze ijya gukorera za interrogatoire
Apolinari Bikorimana wabyumvise hari cyo wongeraho kubyo akubi
nabyumvise ahubwo wabaka komando bakabuze gukora icyo muri kimwe promosiyo n'amuzi bari baziranye ntabwo yigeze se bakorera n'iyo yita interrogatoire nta cyabizi
mu byukuri niyo yita ntabwo tuziranye niyo yita yari umusirikari promosiyo ye simi niba niba ari gatandatu cyangwa ya gatanu ntabwo niyo yita yigeze akora i Kigali kuko njyewe nize muri corps de police niyo yita ntabwo yigeze aba umupolisi niyo yita iryo zina ndizi dans le cadre général des enquêtes ya mariste ariko mu by'ukuri twebwe twashinzwe gukora enquête ku bantu bari bafashwe mu ijoro ya kane ni ya gatanu nyakanga niba yari arimo ubwo twaramwinteroje kuko ntabwo nibuka liste y'abantu twabashije
yagombye kuba yari arimo kubera ko niyo yita yahamagawe iwe mu ijoro ry'uwa gatanu nyakanga ahamagarwa muri eta major agenda yambaye igisirikare afite na pistole gusa kuva muri iryo joro ry'uwa gatanu nyakanga Kapteni Dominique niyo yita ntiyongeye kugaragara ndavuga ibyo umudamu we yavugiye hano ku ijwi rya Amerika avuga ko atongeye kumubona ubwo rero nawe mwagombye kuba mwaramubajije icyo gihe
niba yari ari kuri liste twari dufite akaba yarafashwe muri iryo joro ubwo nawe gomba kuba yarabajijwe ku gisenge ntabwo nashobora kukubwira ngo nibuka kuva kuri rimwe kugeza kuri kangahe nanone nakubwiye ko turangiza ankete z'umubare ntibuka neza hari 18 ukunze kugaruka muri memoire hari n'abantu tutakoreye interrogatoire kubera ko tutari dufite ibyo tubarega grief mu gifaransa kandi abo bantu ntabwo bari munsi y'icumi ku mubare wabo ikindi ngomba kwibutsa abantu batwumva nuko twebwe ari iyo vague ya arrestation ya mbere twakoreye interrogatoire ariko nyuma numvise ko habaye izindi za arrestation z'abapolitisiye ntabwo nzi abantu bakoze za interrogatoire zabo kuko twebwe turangirije abo bacu ntabwo twongeye gusubira muri ibyo bintu buri muntu yasubiye mu kazi ke
Apolinari Bikorimana tuvugana mu cyumweru gishize wavuze ko wigeze guhura na Kapiteni Burasa ahagararanye na Colonel Serubuga mugombe ko mwarahuriye aho abasirikare muhurira muri mese cyangwa ahandi hantu niba nibuka neza mwahuriye muri mese i Kigali ibyo bintu urabyibuka wabyibutsa Burasa kugira ngo twumve ko mwibukiranye
kibazo kuko komanda Burasa tukaba turi kuvugana n'ibindi navuze mu buhamya natanze kuko mbandwa habonaka kuba gihari navuze yuko muri za interrogatoire yagikoreye Kayibanda yaramukubitaga hanyuma aho ngaho avuze yaramukubitaga ku buryo na Mutabazi yigeze kumuhara umarike aramumubuza ati ntuzongere gukubita Kayibanda kuko abashaka batanga guhamya majoro Katarayiha waracyariho n'uwabanda aracyariho na Nyamame ngo Nyamame ntabwo yamushije kuko Nyamame nayo yaramukubitaga zaba nitawe yarapfuye ndagira ngo ahubwo mbere yuko tujya kuri icyo ngicyo muri za interrogatoire icyo ngicyo kuko amazimwe avemo nacyo amenye yuko mu byo natanze muri za reseaux sociaux icyo ngicyo kirimo yuko yakubise Kayibanda yamubazaga mukubita
none ni koko François Burasa muri ayo mainterrogatoire mwakoreye rwerere wari ubahutse ukubita Perezida Kayibanda
icyo kibazo giteye ubwoba ubanza bikora Imana hari ibintu yarose cyangwa se akicara ahantu akabyiyandikira ku giti cy'uko abishaka kuko ibyo bintu Kayibanda yabajijwe na procureur aho ava Uganda njyewe n'abagenzi banjye twari mu bibiro iyo kwandika iyo gukora reportage ndetse na Kayibanda wari umukuru w'igihugu twese twubahaga ndumva mu gihe cyacu ntanabantu bari bafite uburere bubi nk'ubwo bikora Imana ashaka kuvuga kuri njye cyangwa ku wundi uwo ari we wese mu bo twakoranye bikora Imana ntabwo nzi ibyamufashe nicyo gituma tugomba kujya mu rukiko kugira ngo ibyo bintu bije ahagaragara n'ibyo bindi byose avuga tubishyire hamwe abarubanda rubyumve turi mu rucamanza. Naho njyewe ntabwo nkwiye gukora komantere ku bintu bya Semuhanuka by'umuntu utavuga ati nabihagazeho nk'umuntu utavuga ati nari ndaho hafi cyangwa se ngo avuge ko yabyumvise muri icyo gihe ahubwo akaba byatukanye nyuma y'imyaka mirongo. Ibyo bintu rero ngumva ntabona aho mbera mbisubiramo kuko njyewe nari umupolisi nakoze akazi ku bupolisi imyaka runaka. Ibi bikora Imana avuga ndumva tubitarabagaho mu gihe cyacu. Reka tuzajye mu rukiko niho tuzabirangiriza azazana abo bantu babatemwe be umva ko bafite noneho icyo gihe burya nta gacaca itagira ubucamanza ishobora kunagurira imitima y'abantu. Ndumva ni ugutangaza nibyo ndumva ntaziranye na we uburyo nagira ku mwanteri ngo nziranye na bikora Imana ahangaha twahuriye ahangaha twakoranye ahangaha twiganye ahangaha ntaho nzi njyewe nigeze mpurira na bikora haba mu kazi cyangwa se haba hanze y'akazi.
None bikora Imana ko burasa avuga ko atakuzi akavuga ko mutakoranye nawe ukatubwira ko umuzi ukamubwira ko uzi ibyo yakoze ibyo bintu birumvikana warabibwiwe ariko se umuntu utakuzi turabifata gute turazibandwa tuzerekezayo
umuntu muri promosiyo y'umunani nkaza ndi muri promosiyo ya cyenda icyo gihe nyuma ya kude ibyaka ingahe yabaye ko navuye mu gisirikare muri 1980 muri mese kumva atazaga icyo ngicyo se afite avuga ikintu cyiza ndamushimira kuko avuga ati bizabe mu nkiko ariko icyo namubwira mu nkiko ahubwo zarege mu Rwanda cyane nkaho habereye ibyo ngibyo mfite na pasiporo y'u Rwanda rwose nta kibazo igihe bazampamagarira rwose mu rukiko nzahita ngenda bizaba ikibazo usiduke nabona tike ako kanya nzahita nisaba nabo batemwe bose nahumure bazaboneka nkabo ku gikongoro babe bahari.
Niba nibuka neza ababuze ababu bavuga ko izo nkiko atari kamara icyo bifuza nuko abazi irengero ry'ababyeyi babo bababwiza ukuri. Wowe François Burasa wigeze wumva kanunu k'irengero ryabo?
Urakoze Bwana Venuste. Ejo nimugoroba tuganira nakubwiye ko mu 1985 mvuye muri Rwanda igikondo mvuye muri Rwanda nafashwe n'abantu ngo bari bavuye muri perezidanse bakoraga muri Sirete abo bantu baranjyanye muri Sirete nakubwiye ko bampaye ikaramu n'urupapuro n'ibibazo bitanu ibyo bibazo bitanu ibyo nibukaga bitatu ntabwo nashoboye kubisubiza kugeza igihe uwabinyandikiraga anzaniye prokirere Kayibanda noneho nibuka ko ibyo bintu ntashobora kubimenya.
Ushobora kwibutsa abumva ijwi rya Amerika ibyo bibazo bitatu twihuta kubera
bitatu? Icya mbere cyari ukugira ngo nsobanure uko kudeta ya 1973 yagenze. Icya kabiri cyari ukumbaza muri mityo twahawe na Kanyarwengwe wari uwa kabiri kuri General Major Habyarimana wari ukuriye Komite pour la paix internationale. Misiyo yindi yaduhaye yaba yaraduhaye itari iyo gukora ankete namusobanuye ko nta yindi misiyo yaduhaye. Ikindi cya gatatu cyari cyo kumbaza ibyo nzi ukuntu Bizinde yaba yarishe Abanyururu mbaza Prokireri Kayibanda niba koko abo Banyururu barapfuye. Ambwira ko bapfuye n'icyo gihe namenye ko Abanyururu bapfuye. Nagusobanuriye ko mu Rwanda icyo gihe nta binyamakuru byigenga twari dufite uretse kinyamateka. Nuko nguko rero muri 1985 nabimenye mbibwiwe na Prokireri muri icyo gihe nari nafashwe.
Ikiganiro kigeze ku ndunduro nagira ngo musezeraneho
Komanda Burasa ni wowe mukuru ndifuza ko ari wowe utangira.
Bwana Venusti ndagushimiye cyane. Wowe n'ijwi rya Amerika mukorana. Kubera ko ibi biranshimishije cyane kugira ngo niyumvire undega aho ahagaze kuri ibyo birego ko. Ariko nanone abambwira rubanda rw'Abanyarwanda cyane cyane ababuze abantu babo ejo nabitsubiriyemo madamu niyo yita imbere y'Imana n'abantu ari umugizi wa nabi nta munyarwanda nigeze nkohotera nta munyururu nigeze nsanga ku gikongoro cyangwa amenya ko yafungiwe ku gikongoro kugira ngo umenye ko hari abanyururu ku gikongoro bimenyeye ku ijwi rya Amerika bikora Imana nawe ngushimiye ko watwaye ubutwari bwo gusubira mu birego byawe cyangwa se ushinja nkaba nkwizeza ko tuzahurira mu rukiko ibyo bintu akaba ariho tubirangiriza n'ababuze ababu nshinja bakazamenya ukuri gushingiye kuri kwawe n'ukwanjye ubwo ngubwo nkaba ngushimiye ugira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane François Burasa. Apolinaire Bikorimana, ijambo ryo gusezera ni ryawe, nawe ufite iminota ibintu igice nk'iya François Burasa.
Nshimiye n'Imana kuba kiriho kuko Imana kuba yaraturinze abantu urabizi biriya byabaye muri kiriya gihugu abantu benshi barapfuye noneho kuba tugihari dufatanye mu isengesho iyo tuvuga twembi dushimira Imana hanyuma nkanamushimira rwose ahubwo kuko navuga yuko ari azi ubwenge kuko ari no kubona ko kuko tugitifuma biriya bintu mu rukiko nibwo byazajya ahabona ibintu bikarangira neza neza amazimwe akavaho ibyo rwose ndabimushimiye nkabyiteguye icyo mwibutsa none ntabwo ndi kuvugira bariya nashatse gutanga ubuhamya hanyuma ibyo avuga ngo ni gutera inzangano ari kusesa cyane ahubwo ndigushaka yuko izo nzangano ahubwo zivaho niyo fitite yanjye nicyo ashaka kugeraho kugira ngo n'abariya bantu babiciwe bagire gute nacyo mbasaba kugira ngo bababarire babone uko biyunga n'Imana ntabwo rero mbavugira hanyuma rero nkabamushimiye rwose cyane cyane mu komanda Burasa
murakoze mwese. Nongere mbashimire Apolinaire Bikorimana nawe François Burasa kuba mwemeye gufata kano kanya mukaganira n'ijwi rya Amerika muganira na miliyoni nyinshi z'abatwumva buri munsi kandi bamaze igihe bakurikira buri cyumweru na buri wa mbere cyo kiganiro cyerekeranye n'amateka ya kudeta n'inkurikizi za kudeta y'umwaka w'1973. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzabasaba guterera amaso inyuma gato bitari ukubasubiza mu byashaje ahubwo ari ukugira ngo tumenye ibyahise n'icyo byadusigiye nibyo bizatuma tudakomeza kuba mu mpitagihe ahubwo tugafungura amaso twiyubaka. Ubutaha rero muzumva uko komanda François Burasa yakoze anketi abanyapolitiki bari bafunze yabajije aho yababarije ibyo babajije muzumva ukuntu Perezida Kayibanda atigeze yemera ko General Major Juvenal Habyarimana yamukuye ku butegetsi.
Tumaze kugera aho ngaho Kayibanda yarazi Kabaruganda yarazi Nyamwasa ndetse Aparama n'uwo mutabazi yarazi Aparama uwatarazi ni njyewe kuko yabajije ati uyu musore ntabwo muzi rero namubwira ko nitwa ex sukomiseri naka rero tukirera mubazi amubwira ikimuzanye Perezida Kayibanda aramubaza ati Kavaruganda ndagira ngo usobanurire neza ninde wakoze kudeta Habyarimana. Perezida Kayibanda arongera amusubiriraho bityo kibazo kuko byagaragaraga ko atabaye konvensi noneho wabonaga ko baziranye procureur aza kumubaza tese akimubajije ku nshuro ya gatatu amubaza tese imana perezida kuki wumva utari ugomba kukubikira kuki utarimo kubyemera Perezida Kayibanda avuga mu gifaransa je matande au pire iyo frase n'abayifashe.
Perezida Kayibanda mbere yo gutangira kubazwa yaba yarasabye uwari umugenza cyaha Joseph Kavaruganda ko amuha uruhushya rwo koherereza ubutumwa uwari wamusimbuye Perezida Juvenal Habyarimana. Nanone uwajyanye ubwo butumwa ni Komanda François Bourassa. Muzumva kandi ibikubiye mu ibaruwa y'impapuro enye yabonetse mu mutamenwa kwa Perezida Grégory Kayibanda. Ni hano dusoje ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Nshimiye byimazeyo abatumire bacu Madame Asterine Yoyita, Capitaine Apollinaire Bikorimana na Commandant François Bourassa, hamwe n'abafashije kugitegura na Etienne Karitezi wagihagarariye Washington DC. Mbashimire namwe mwese aho muri hose mutega amatwi Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venus. Nshimiye Imana tubaye tubararitse naho ku cyumweru gitaha.